abagala nanga bwe basaliza olwa nawe ngosaba sala tiruli baddine mfuno wange nobeera bwotyo olw'emitego n'otega olukwasa ng'odduka misinde tinafunya nsaanira ani buli kimu ekirungi kiri kwono atandaze mwetegereze oyo yatenga yasingayo obulungi kubanga kisinga obukulu ye muntu ali mundamu ye Tibwe bitye byabayimbi bwe bityo byatwechakalire Ebyo munju bisigaleyo mu bisenge Naye ne bifulume bisenge nsi yewunya o Abantu batudde ku nkateyo lwa kwesesa sesa lwa kuba bwe yasima kayindo kakalungi Teyafa kumpisa za nyiniko wetegereze Oyo gw'ofunya kusubiza mu bulungi ne mu bubi oba ebigambo byayogera ebyo biva mu ndamu ye Saka wangu ngakali kumpeke ya butwa We wola banono woso wonye no mire nzibu Na mabanja babibuka mu Funayo mwakubile kowe bia tandika We bia genda ne we bia koma Ole mekukwira na Siga mietia bantu babi abalunji banji Na yefubo kwete geleza kubanga bachuka Bola babo ngatebe sigwa Akugamba kwagalanga boli mubuzo bali kwagalanga boli bakubamanya Chokenda kuba wotyo luberera Chokole nsobi